bathini laba, bathini ngami, bathini lapho. Labo ndaba ndaba babhizi ngendaba zabantu. Manje ngiyangena ngeflow ngizobenza busy. Baby dizzy take it easy, asilo kodwa ngeflow zokushaya ubudizzy. Stiza abaningi abakhila shifta wena shifting. Ungena uchronic omlisa olungile. Labo nurse bathi ngi-ill futhi ngidakwa kwephile. Aliphephile bathathekile, bheka ngibashiya balahlekile. Buka lana wena bona ngamehlo amakhulu. Ubona konke angithi wena kodwa wazi kithi. Manje ngifake i-rhythm emlilweni uza kunuka i-rapper. Phela ngiyababa chili boy member. Nina nibabele ngathi nidli chili siyodwa. Akhoni kubezana abantwana ekuseni njengelanga bathusile. Ngibangazwe laba bahleli bahamba kodwa basebefikile. Intwana encane isukile angikwazi ukuretha i-con fighter. Mina ngiyalight ubuze rex ngabhadalisa i-taxi. Ngiyaspeeda lana kimi nisazonibhrikisa njenge-traffic cop. Ni-useless la kimi njenge-bottle tap. Ngifuna ukunqwabela egalini ngoba ngifuna ukufela phezu kwala mathanga. Abantwana sekunuka ithanga. Jive akutsa naliphanga uzozwa ngempama. Ayitanise ungabhampi kakhulu uzowela nase-next door bali. Ya ngena ingozi kwatatazela uJesu namadluzi. Nakhona ngifikile ngisazoshisa indaba abaya babhampile. Engirepha nazazikho skill kodwa le game zihlekile. Kwangena ingozi kwatatazela uJesu namadluzi. Nakhona ngifikile ngisazoshisa indaba abaya babhampile. Engirepha nazazikho kodwa le game zihlekile. Ngiyasibela ngale janga phela ngizanga ngokuzoganga. Qhuma iphanga zunya lentwana. Ngithanda le thanga limnandi jumpers. Ngilifuna la ngabo half pass. Puff and pass intwana kushisa kopas. Khala utropisi athi lentwana usotisi. Angithangile nale impisi. Usomizi dala zahluleka dala zaphuleka ngishazi nonyobe ngamadolo angithi shawe izolo phela ziwe ngedolo rust and dust ohlangana khona ngizonifaka emasimbeni zoshisa kaka phaka ntwana uzozikaka nithulesa ngikunitrogen ngizonithula umqolo you will call back ngizohlabeka ngizoza ngamaphatsha isuke ngesikhanda nizibiza udanda amakhanda wena nezandla ngizophathwa amakhanda ngizothula kuze kube nini kade ndliwa yini thulani ngisedleleni ngizonikhipha esibayeni bangibiza umgijimi flower nasebithini ngumaster chronic labantwana ngisazobakhenika ngoba ngizalwe America. Ya ngena ingozi kwatatazela uJesu namadluzi. Nakhona ngifikile ngisazoshisa indaba abaya babhampile. Engirepha nazazikho skill kodwa le game zihlekile. Kwangena ingozi kwatatazela uJesu namadluzi. Nakhona ngifikile ngisazoshisa indaba abaya babhampile. Engirepha nazazikho skill kodwa le game zihlekile. Kungene mina ntwana bachitha isikafini badla phansi. Itulo zakithi is underground ntwana sengisaba nokuhlala phansi. Phezulu nahluleka bafethu ngcono nibuye enzansi. Abogela ngibasabi kushumana nophela kangithuzi. Le flow liyakhathaza ubuza unkunzi. Kinex sex ngifuna le clipper bafana nisheshe nazifaka manje ngiyangikhipha ngiye alien elibuye eJupiter baba.